Anege swaga ila high kit. Yuku zipigi veju tokuta na bafeng.
Yo we Gucci or Prada. Nakata madini mukari zaidi ya donut. Tanasha simba wenu manyasi menu pai na ganyama. Sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spending mazoya talking chenga no chuna. Oh baby what's your name? Uje uyu mwike nasi. Kamata kinywa ya cha waswasi. Na kama tingari nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Tunguza self nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tulewali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukibu, tavuta chini. Niyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ae. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
mileo. Baby, what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Kamata kinywa ya cha waswasi. Kama tingari nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Tunguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichopata ni. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Phoenix.com.